illahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu dhageystayaal rafayla haka dhawaada warka hiraabnimada idaacadda raadiyaha baydhowa singhaayto qodobada warkaanan ku door kulan waliba kumid aha shirkii ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo natiijada ka dhamaaday in ku badan 100 qof oo la keliyay cudurka koronaha saacadihii ka dambeeyay Puntland oo hubka ka mamnuucday magaalada Galkacyo xildhibaan ku toogada Laascaanood iyo howlgal iyo wadan ciidamada booliska Laascaanood iyo markaasaytii ka dhigay magaalada Laascaanood maayta sababtay in gubi masaajidka magaalada Manchester warkaan yeeshay gudbi doon dhageystayaal Rafael dhageystayaal waliba waa hiraabnama ahad taariikh waliba ka beegantaa ilaa madaxbila 9aad September sanadka 2021 taas waxay ahayna qodobada hiraabtan warkaan ku door koran dhageystayaal halka dhawaada warkii hiraabnama faafasan Rafael dhageystayaal kulan saacad badan qaadi waliba ku qabsomay xarunta madaxtooyada Soomaaliya kaas oo la dhaxdhaxaday madaxweynaha mudhexleysiga dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha xildhibaanka Maxamed Xuseen Roble oo isoon markaasi weeladay dhowr waji shir shalay doornimadii waliba madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed waliba iskareena ama markaasi onisheenana madaxweynaha iyo liberal wasaaraha iyo markaasi aad ay ku dooday qodobada iyo iska hayaan intaas kureed na gudiyo lamaad in ay ha saareen iyo kulmi hana sayti oo natiijo la ansheena baahdo markala iyo markaasi tiireed in iska nagaa madaxweynaha iyo liberal wasaaraha xogaha laga heli kulanka waliba iyo sheegaha in madaxweynaha iyo liberal wasaaraha iyo mowqif adag iyo shal teeganyin waliba qodobada iyo iska mar waasiin kumid aha kiiska ikraan tahliil in la kusubi baaritaan madbanaan oo heedaha cadaaladda un gudbi iyo liba arinta agaasimaha edenisa wararka liba in dadka si daraayna in madaxweyne Farmaajo uu sidii lamadaas qodob waana ka adkaysadii in gorgortan la galo korna meela rajaarahan markaas mowqif shay ka teeganya taasoo sheentii in wada hadalada markaas wal natiijo aan kubana waana markaas laga shaltaba geeka iyo waliba wada hadalada garwadeen kanagoo doonana madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed silan aan baqada waana iska dhabay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo waliba Reesar Roble ee meelaysatay laa afjar walaay warar ee korre dhageystayaal wararkan iyo barnaamijyadan dambiye ku dhigun soo doonta insha Allah in kubadan 100 qof ee la keliyay cudurka koronaha 24 saac ilaa dhaafi sidii shaacadii wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya in kubadan 100 qof ee waliba la keliyay cudurka koronaha 24 saac ilaa dhaafi sidii shaacadii wasaaradda tirada 4 saac ee dambeeyay ee ka baaray covid misal guud ahaan wadanka waliba kun tobol oo markaas la keliyay 100 qof Soomaaliland waliba la keliyay sidoon ilaama Puntland waliba la keliyay 28 banaadir tumishan Jubaland 104 Galmudug 9 Koonfur Galbeed 2 waliba 100 qof magaalku aha 43 waliba bilanku aha 17 boqosidan waliba 74 dhimashada waliba waa li Soomaaliland banaadir na lama Puntland hal tirada guud waliba la keliyay 28 boqosidan guud waliba waa 9 dhimashada guud waliba waa 28 qof gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur waliba sheegay in iyo dardar geli doonaan howlaha sugowka amniga magaalada Galkacyo oo dheer jeer iyo ku dhiyaan weerar iyo waliba qorsheysan waliba uu sheegay in qorshe uu sameeyay sidii markaas in korseeda lahayn ala shabaab oo sheegay in markaas uu fadaan in falal amni dar markaas ku jeesay magaalada Galkacyo markaasna diyaar ah in sugowka amniga guud ahaan gobolka Mudug taasoo kale gudoomiyaha gobolka mudug oo si hadalaha waliba sheegay in gudaha magaalada gaalkacyo la ku mamnuucay in la ka dhex wado hubkun cid shal duban cidii la ka argoona tallaabo la ka qaadan doona. Warkaas ha ku weeri gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland waliba ha ku toosay xilli ee bilihii la dhaafay ciidamada Puntland waliba ahaan galmudug ee wadeen howlgalka dhinaca ee Al-Shabaab. Xildhibaan Cabdirasaaq Cardoofe oo ka mid ahaa golaha deegaanka ee degmada waliba hadda la ka dilay laascaanood kooxu weysan waliba beegsana xildhibaanka kureed waliba la sheegay in markaas goobta ka baxsan dilka kureed ciidanka Soomaaliland ee deeri goobta dilka ku dhii iyo bilaabay baaritaana. Xildhibaanka waliba ka mid ahaa xildhibaanada sanadkan ha kubay doorashooyinka golaha deegaanka ee ku dhii Soomaaliland qaar ka mid ah banaanbax dilka kureed waliba bilaawday dadfan oo markaasi ku dirfan dilka xildhibaanka oo banaanbaxyo ka dhigan bartamaha magaalada laascaanood oo markaas dalbaday in cadaalada la horseeyo dadkii ka dambeeyay dilkaas. Qaar ka mid ah banaanbaxyaasha warbaahinta la hadlay waliba sheegana in maalin walba magaalada laascaanood la ka dilow dadka haldoorkan ee bulshada isla markaana maamulka magaalada iyo waliba laamaha amniga iyo waltalaabo aan qaadna. Dhinaca kale ciidamada booliska Soomaaliland waliba magaalada laascaanood ku soo biyeena howlgala markaas la ka baaday goobo dadkii ka dambeeyay xildhibaanka ku tirsanaa golaha deegaanka magaalada laascaanood ee gobolka Sool. Dhinaca kale ciidamada booliska Soomaaliland waliba wadana howlgala la ka baaday goobo dadkii ka dambeeyay dilkaas magaalada laascaanood muddo 3 bilood gudaha ee waliba la ka dilay dad shal duban waliba ilaa hadda laamaha amniga iyo gacantaanka dhigna dadkii ka dambeeyay dilalkaas. Meelisiin dhegaystayaal isin warkii raabnoosiin ku dhugun saaxiibtan waliba idaacadda raadiyaha Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Anga dambeyntii booliska Britain waliba yoo sheegana in yoo baaraha infilal dambiyada dab la qabsii masaajid kiyala magaalada Manchester majarta dad walkanagada dab ka galinkii dambe ee markaas jimaadey ka dhii masaajidka Disbury sida markaas saraakiil booliska yoo sheegan maamulka masaajidka waliba usigmaha nagay dadkii dariska lahaayo oo dadaal xoog leh kibiyay daminta dabkii oo markaas adeegsiday baaldiyaasho waliba indaskii daray in dhowrtan ayuu markaasay tii hadireen hanjabaada markaas ugu koowdad gugumaaday imisaajidkaasay tii dab iyo qabsi doonana haddana markaas muuqatay in qaarisho markaas ay ku dambeeyeen hanjabaada ina hol wadanada dabdamiska ee Great Manchester waliba yoo sheegayna in shaqaalaha sholams saacadood ku sugnayeen goobta saytii haddana booliska iyo baarahan sababta shantii dhacdadan ku xigeen gudaha magaalada Manchester lotfa waliba uu sheegay in gubitaanka masjidku uu sahay falak awri obsi waliba naceeb ina maamulka masaajidku oo shaaciyay muuqaal xilliga dhacdadan duubeen kaamirooyin ee la dareeray dhaqdhaqaaqa waliba dadka deegaanka ku codsayna in iyo feejignaadaan iyo markaas in ka baaqi in iyo aqbalna dadka dhibaatada wada ee dhatiyo markaas ka jara. Warka dhegaystayaal isin ku dhuguun saasiga idaacadda raadiyaha Baydhabo saaxiibyaal ee raadnimadan intani ku dhunyahay.